They know that I rip and I've been getting paper. I struggle and came up, you wanna shed tears, you can save that for later. 30 awards and a couple of tours, I don't dwell on the hater. I don't need applause, they know I'm a boss, I run the equator. My people been through it, they been through the war and we struggle for freedom. You seen all the backup, you fakers get specked up, I don't even need them. I'm making my money, your mind and my business, yo, shout out to Ezo. Me raised in Eugene, my homie, and that's on the ground of my people. In Bayer the Ruby, yeah. Rubaga and Bayer, yeah. Keep haters at bay, cause they harbor the fear. We hard to compare, beware. We on the throne, while you fight for the chair. Take care, everybody got a Judas, waiting to betray.
Ambao mtani ni nani kaleta ulogana logana tu bila sababu mtani majungu fitina unafiki umbea na chuki kazi ngumu napigika lakini ujira ni mdogo babu toa kazi tumalize hatulazi kitu hapa sisi mwendo ni machapcha kwenye baha tukai zetu virabuni yes sisi mwendo ni machapcha bila sababu na kulisi tukijua umetuzi sisi wala hatukukopesh chuki romba yedi yetu mungo pendi lakini sisi tumelisi kila time tuko simple watu mingo mazo yetu kwenye bingo doka kingo goma zetu ni segere na msondo sindo wachezeshaji tuteridondo rest in peace yems toto dando hii game bado kwako japo upo kando big brother the chess malize nando kama ZB vile watu wapo gado go
Music, baby.